nyalaade seeda heddi hakkunde amen e lewru Ramadan ndu. Lumo Medina Kura commune Didoba district Bamako ɗo naatoɓe muɗum heewa. So yoga e rewɓele defooɓe kañum en ka holiti wiide fuɗɗa e landinde fey hunde tafon fewde e nduɗo lewru. Saabi no coggu kulle ɗe wordile lumoji ɗi, woɓɓe kañum en ka holiti wiide fuɗɗi somade.
E wonde e fiide dabireji sodde ñamireji yoppa ɗo e korkar yottoto. Saabi so korkar yottike ɗo fuɗɗi tiiɗan kemuje e nannal muɗum fuu mi soodi timmi min moɓan. Saabi watti korkar suɗi tiiɗi attan torta fuu min ko min matta hen.
Ma hina le région Kayito rewɓele defoɓe gonɓe toon ɓe kañum en ka holiti wiide ana wemba sanne fewde e ɓeydugol coggu kulle ɗe yimɓeɓe hasindini e muɗum hono sikkaro gawri kañe maaro.
To minen ɗo mahina neban e coggu muɗum jippiken seeɗan ga ɗo e tawede fo sikkaro ana tiiɗi jaaba on ɗo leñol man hannden ana yaafi seeɗan ga meɗe sugli sanne le watti korkaru nu fadde coggu muɗu ƴenda fe kankal bon ana tiiɗi nokku amen ɗo kulle ɗe fof ana tiiɗi ga mi tewta cottoɓe tinnon ɓuyta coggu o seeɗa nde nokku korkaru kulleli ko nayri bangal gawri neban liɗɗi maaro e nannal muɗum jooni amen mahina
rewɓele gonɓe yorosudu ɗon tawa le wimaɓe lewru Ramadan ndu saɗɗa muɗum ana momni sanne eɓe narda kanakoɓɓe fiya dabere ko wawi fu yalla coggu kulle ɗe yimɓeɓe hasindini e muɗum nde nduɗo lewru ana heɓa jippade.
Mingen fuɗɗake sodde fe hunde tafon poivron e tomati tan soodimi saabu ɗum ana yaafi seeɗan. Some kewɗe ana tiiɗa le watti korkaru nu mi wawi mi soodi jaaba ka e sikkaro saabu ɗum ana yaafi seeɗan joni mi moɓi. Min ke min lalnakitta hon saabu mi wala buuɗe fe batte kulle ɗe fo ana tiiɗi nde hitan hikka.
Mi kotiran le wuddu leydi amen ndi ɗo woni Bankas rewɓele gonɓe toon ɓe kañum en ka holiti wiide won dabere mo heɓi fewde nduɗo lewru. Ɓe koliti wiide eɓe gondi yornude to kulle ɗe ɓe ndemi le jardin woye maɓɓe ɗi cogguji muɗum yaafi le on ɗo wattu fa ɓe keɓa resude ɗum.
Minen rewɓe laamu yoroso kañ e male fuu meɗe sugli nde waɗugon o korkar hikka saabu tiiɗallaji ɗi ana satti someɗen wawa soodede. Feusa ƴeewi farni kañ e sikkaru ɗum fuu ana tiiɗi fattare neban fe kankal ba mairéje on ana tiiɗi. Worɓe kañ e rewɓen ñallan ana duhundura saabi o tiiɗallah hikka.
Ɗiɗo immadaraji fuuɗi rewɓe wondi wadde ɗi nafa muɗum ana mawni sanne nam holitiri wiide andanɓe diina. Le wimaɓe rewɓe baraji mawɗo wonani ɗum en le immadaraji ɗiɓe gatta fa ɓe defana yimɓe le koroɓe le korka Ramadan ndu. Haya tawede ɗum fuu eɓe narda ɓeɗo rewɓe kañum en ka tawre hakkillaji lobbi waɗa golle o no woɗiri ɗum. Mahammad Mayiga yo almami le misiɗe suudu jangirndu dow faculté de science et technique Bamako ɗo.
Yogaɓe anduɗo kabaru diina holliti wi feuso debbo hoori ana wawi meɗde defande muɗum ƴeewa ga o tinno pati ɗum ƴaɓɓo hononde makko hono o moɗa ɗum. Yogaɓe du e rewɓen watti korkaru hinde toon golleji fayguita julle julle du yo saria Allah wonɗon ɗuna hani waɗede le watti muɗum hani feuso ɓe won e fende le korkaru ɓe tinno ɓe batta julle nde ndu.
Modi ba e kañum en ka holliti wiide rewɓe kamin fayo to rewɓe muyinoɓe wona wajiɓe juuɗe mu'en horde noon ɗum wodani yimɓele ñawɓe ɗum. Ɓe koliti wiide ɓeɗo yimɓe ana hani yoɓude ñamade mu'en caggal so korka timmi.